Yo, it's here for Ojim Renidru. Nanyame SCC Bishop Movie Supoku Ajimai. The Asem Stronko Ebreyene. For Obika Chene say, Asem na to me one one name back. Yanko Fanya me Asem.
Adam for Nami. Na wudi to me fritity.
Yes.
Once a son, the biara da.
The bitter.
Oma, when you were doing.
Amen.
The ayah can is on him, but ye one one, dear way.
Amen.
And Sanchania, we are brabum. The abra chain in Tiasas, we are brabum. The wouldn't him, sir, dear women, you're being in stuff. I am.
Amen.
What would it to me?
Amen.
If fed to me, be answered, O moon.
Jesus' name.
Dear and kind.
Amen.
O Jesus Christ today.
Amen.
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 Ya di yasam na ya nyumo. Na me pese mi di ka ka bibia sana ya kokan ye Bible kra. Me se di Awurade nim dia eya ma me ene wo.
Amen.
Emre bi na ye ya sorry na ye wo porch nu. Ana abrantie bi o betwem. Wanum nsankasa. Enti o twem no o ti anyamsam no ontumi nko. But eye ne se ono onse. Enti wa mewura amewura ho. And our tena a form ho. And your mobile cobble friends, sorry, through on a brade. See, oh, baby, I ain't in a shiano. So, on a money and into your own nomonsa. Into your poyano and or bar me horn on him, maybe Cassai. I'm catching saying young coupon what you see. Or then, Sisay, a baby row.
Amen.
Catawanina, your mom pie, to me, any bomb pie. Your bomb pie, or coyano. Oh, ma, no abba. That's so, I know abba. Or this half that come over, no abba, was recently. Or see, I now cry for saying, hey, I'm some new. What's this share? Now, come on, my contract to you be disca. May a cop, may be crown my cockoy. Now, Jamin Bompay and I'm seeing the Yamias and Rocoy. And till now, I say, me who not checker. Me be son, I saw no. You catch me say, we're free. Oh, and see, any yard, you know, a yard at the cropper. Yanko pon him, dear man. Oh, no, no, you are so opaque, Juma. And no, Babe Uraha. And I a bomb pie. And on your contact, can see. Now, so let's say, Yanko pon him, sir. The time was so. And to a person or ba, no bet seeing us some. Now, such an adjunct. Now, when your baby papa go. Yanko pon away, I want to true. Oh, be a kind man. Mani nya contact kesi. Na so no no Yankopon ni nim die ntia o de ne betena se no otie Yankopon asem na afi o to aso ba e ba betie asem etide bia no de si o abrabom no aya twen ho mienu mienu.
Yes.
ɛma dia si wo abra bom ntwo mfiri nyankopɔn nkyɛn da
amen
san so ɔno nko ano onim dia ye ade kye de bia ɔno no onim dia ye ɔhwɛ saa wo se me ba wo yi wo saa dia wo ɛma no nanso gye sɛ me de ne wo nwan wo so ka israel fo ndie no ɔgye wo mo no ɔse akwantietie bi wo ho nanso mbɔ kwa ko hu filisti fo no na wo ma san wo ma chi abanko aso mu enti me de wo mo fa kwan tenten ɔde wo mo wo nwan ya Unim de ntia woni na Musa no. Ono nko an onim o.
Sa.
Eno onim de ayemam.
Sa.
Eno onim se de ayo ya na na beboa.
Amen.
Enti enye wadwene se bibi fa ba bi ani se fa. Wo wadwene no no o. Eno enti na oni Yakobo anyansem. Onim se Bible se wo kwan bi wo atire onipa ni so.
Sa.
Nanso na wie ye ayo wa kwa.
Enukari.
O se Nyankopon na di anamo sisi ye.
Amen.
Enti biblia mo no ono na obetumi aye dan aboye.
Amen.
Na koyaman.
Amen.
Pese ye hwe Abrante Joseph ne daya oso ye. O pre no ho kokai. Ne kofa asama no. Afi ni nuan mo mpa to ni di. Ani brinti. Omo frene dan yesofo. Enti omu shaya se omu beku abranti enti omu se daye sofo ne eba no eni ebeku no enso na nka ya soma no so omfa adie nkoma ne nua afi ni nua ba ku se dabi mamu mi enku no amna ne da mamu enfa ne ntum na na adwene ne se ya time ni nti na me yes adie no pa cho edu ba bi kakra mpese ka ameka
amen
na dwene se o ma ne nua nam de na tu omu sori ho anu abiji no no nya kwa kofi enti omu de ne tu amana nimu no wo ye no mo bo nyina mfa omu kra no mbi omu didi afi omu se ismael fo bi twam omu se akwa mu ye nton no eye ye hisi obe ye ye wo ye ni so ono ba be di ye wo ye ni so hwe da ye osun ye chese ye be koto no ye ton wi a na be hu se ye nuan so omu ye nku ye ton wa na be hu se obe ba be di ye so a e de nyankopo a hisi no a hisi o Untu min say dia nyankopon kan da.
Ya bi da.
Dia radi si obe shira no no bua o.
Amen.
Eni pa untu min say dia nyankopon wa shira no da.
Amen.
Na yo mu atwene. So mu ton no. Na asem asa. Nanso nyankopon no a. Oyi sa da ye ne shira no no. Omre. Ompa ba. Untu min sesa dia no pese wo ye. Eni ti o show mu sa mu ye ne sire. Zebra was say mudo mumma no ko baby obeko bia Mrs. Mefa ho no ma hia no na mde na ni mo nya mama enti wo mu ton no no o mu su ko aye no e no mu su ko ton no ma Potifa o hene ne mpanyimfo ni bi o ko ton no e ma enti o mu ko ton ni sa no na Awurade di abranti echi o di na chi papa Oka no wanyina ma o. Enti ma master no sa ah, ade na akwa we ba me fie ha sesa, me fie ha bibia yeye, dia me ye bi ekoso. Ani abrante e, me de nyoma nyina hye won sa. Me ye ne nko an enka ho. E de nyoma nyina hye won sa. Enti o de bibia e hye Joseph ensa. Na ye hye ni yo. Bibia mo no ujafo, na ni we ho. Awurade pushi o no so so be hia. No shia wa manenye kwa. Ayito fe jina chuo. O shia wa manenye kwa. Ade kro di beba ma enye kwa. Ema enye juma. Ema de kro ni mese wa di pa. If he said, bro, nyanko pon ye ni sanu. No, he ndi bibi ashe ni sanu. He mpe nyufono ba akono potifano. O di bibi ashe Joseph ni sanu. Hey, Satan. Afi papa ni yira wombu no hono. O tune ni esi abranti enusu. Abrante nzu unze ewo sa odie ni die manyankopon nya maame no. Sa ono eji mi chie Joseph tie ya ankenye ni die no odia ma no. Nko oton ne kra. Because o hwese ni papa ni ba ya na yire bo charge ya. Wodi akra ko tu mu no. E kire se ka akra ni ye mistake. Nka smart. Ko ye san kwasi asem no na obi beto no ananke de ko tu papa ne ma. Ankenye ekum ni ebe ku no. Na emom ankenye Say I didn't go to Amina, and they are the kids who will be. Enti ye hwe se dia maami tu na ni si abranch Yesu. Na onim se wanya no eha. Oye ya. Ada otwa na ni obi ani fie no. Oba awukwa repu be ma. Okwoto ahye no so. Ana abranch Yesu ji no ho na na taade akura ka maami ni nsem na ni holo. Na mini papa no enti ase a okura. Enti obi ono kwa kwa repu obi no. Obe na taade ebe kita wan. So no one be kita na taade ebe kita yire. She. Enso ni yire ni wa feria ne ni wu. Ade asi. Onim so ofo so na obe pene na anye yi. Enti wo hwe na ni wu na nim gu ase ohu de onye ofre nipa oh nyina ka kire omo. Papa ni ba ya so na osan ka kire no. Se sa akwa na akofo na ban. Obedi me ho fe. Na taade ni. Dia kosu bi akon akoma tu yi. Yesum Nyankopon otias. Ofri titi edi ni machi onni ni manhwamo.
Abi.
Asem ni kosu no mu ye Joseph sani nyina no na Nyankopon hwe. Osimu dia nyum gwa sa mu di gu abrante no. Me pegya no ama mumum mo simu trase. Enti dia wo mu nyina ne se. Ya di Joseph eye den. Eko shame sansa maame na ni ewu no oka asem kire ni kunu no ni kunu no suti ya ni bufu ye so Joseph eko shame Joseph do asin yakopo di na chi o ye time ni nti na me yesa de na me ye no odu ho yakopo edi na chi ka cho de en kan free 39 ho no mo no verse 19 ho ye be kan nkin nkin ye du ba bi ani akan kekra ye time nti na nka me ka keke Genesis
chapter 39 verse 19. Na nira eti ni nsema oka kire no se sa adie yi na wako ano ayemi no ne bufu yi na Joseph
wan shishem anya de obati bia na obedi achiri na anya de e be kan to su bia nso na wo de be pa Nyankopon obo obi kan so eti no so a obetumi aboduya o Waha, Nyankopon ni twitwa jinipa.
Amen.
Papa ni ti asem no ni bufu yo. Nti otu ana mo mpa choto asema me.
Na Joseph ura no efa no de ne koto afiase. De ohini ne duafo guo. Na oda afiase ho. Na Awurade edi Joseph achi.
Ah, hanso odi na chi wancha no. Awurade beko so odi wachi. Ga wonam mu bia onyi uma.
Amen.
Ba bia wo so odu 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 beduru. Enipa beka enye adwuma. Enipa behyehye enye adwuma. Omu besusu nanso emem.
Amen.
Omu yeye. Na maame ne nu se wa wie Joseph. Na ni wura susu ni se wa di nsamoni to de na kwehyem. Ose Awurade di nachi. Enti aya aye bisa ye ho se ba bia ye nam bia no Awurade o kan ye ho ana.
Yes.
Ye ma Awurade en kan ye ho. Ye ma Awurade emwa ye. Ye ma Awurade ntwitwa nge ye. Ma ye ngyan ye ho. Emma obonifo na osusu bonifaye ho odaso kitani Nyankopon
amen
anga se urade wo ho minu anu nyina ya de anya wu se me mabraboye ena woni mi wayo ngfa ni nti wo muton mi wo hwesa afi mbe pia aso a omama mi atata mi a wo hwe mama isa ene hwe tro mama ya di atumi so ade makopie amnem urade nti obi akasa nsamfu we nyina na odi sampa ye kra ommo but we ni de okitani mudiem so kra o mudiem a Nyankopo be me na wie oyie
amen
obe hye ne ni ni de ni munyam e wo abrabo so enti no Awurade e ko so a e ka Joseph mu pacho to asema me
na odom no na oma nanim e ba nyam wo afiase hwe ni no anim na afiase hwe ni no e de neduafo a wo wo afiase ho nyina hye Joseph nsa na bibiana ana woyeno wo hono ono nana ohweso
odru hono Awurade kan no ho e ma yekope gya no na nkade Awurade ye wo prison ho e ma ne nya nanim adom no anko betumi aye ama ne master no wo nya adom wo ne master nanim na so na Awurade wo bibi na o pese ode ne nwan fa baby enti ko betumi ama na nya adom o papa nanu awopa na kase o nana aye den se wa nya anya o hwe na nso na Awurade nim dia wo ye sa na tie bibi e ko so bia onim dia wo ye onim dia ye ma wo oni baby o pese odu gina oni baby o pese odu tru enti kan wa koma tu yem na hyesa nyankopon we so be du shamana
amen
o fiti ti wonye sade no oni ne man shamo
tabida
enti na odi o ti wo sa na wo jafo kan na wa jiatu no wa jiatu no ma o jafo gusua oni jo di no ho agro a o be du nsamo ni o ka chen sa oni ne nya adwene oni ne nya adwene ne oni ne nya adwene kina de o ka bia no ontumi nye o papa e no kwanfo ono ne di tumi ti di ono ka no eno na bebem enti ya mane hwe o mu nyina so obra adena mfrasi ofie na nka wantena se wanya adum bi kane no nya adum batasem we hu wanya adum na o so ko prison eh bibia e ko su bia no ka wa koma tu wi na hwe urade se bibi nya no yona
yes
onja oda onja oda obekoso aboa obekoso aka ho odi bibia owo ma no ebe pie wo ade nyonyonyonyonyo ade ya enim guasie bi mu obema bibi pa bi e pia ma pacho to hasma
afiasi hwe ni no anha ne ho anhwe bibiera a ewo yosef nsam if you say a word I did in a cheap, not the oil in a word I man, ye
ready goes to do a cheap. So did Joseph watch your own new shamu?
Amen.
Obey you on swatchy. Be piamono on you, ma. But you would do 23. No, I
23 and I'm a kind.
Or do 23. Have you ever caught a 40:1?
Verse 40.
Akopie prison ho nyame ahyene ni nyame onne hwenko ofo ni nyina so aha
na eba se echiye mizim hine nsa hyeni ne ne pano tuni afom wonwura mizim hine no na faro ebufu apiafo banu no na nsa hyefo pani ene pano tofo pani no na ode won kogu afiase ewo ankopiafo pani no efi fakon a Joseph dano
I'll shank off for the sun. And you would to ask Kaya, yet the woman so yet then, a shake Joseph answer. And you call for you soon, die. Rather the banon, or the Joseph any more young neighbor. Almost soon die.
Amen.
Mempesa, yet you, until I meet you, Chasuno, but all the kind of here.
Na uncopy a four penny no man, Joseph here won't so soon won't. Na what cherry a fiasco ho kakra no na mezem hene nsa hye ni no pa ene pa no tu ni no na ogu a fiasco ho no banu enyina so son di daye anajo kro
nyina so daye
esuno yi daye ene asichire
ehe
na esuno oyi nso e daye na Yosef ko won chen anopa ko hwe won na hwe na wayeye musumusun na obisa faro pian for wonu wungu afia so ho
me sa yehuri ko baby yehuri to aso we nim omusu dae na okọ ho no omu kan se omasu dae nti no ma ye din nti ba ko di kan ensa hye ni no e di kan e chire ne dae na se okọ chum se dae ase chire ye urade nti ono ensa hye ni kan ne dae na Joseph e chire dae na se nti ohun se dae ne ye no ayi panotini ni hun se dae ne ye no eno no so kan ne dae nti ono so kan ne dae no ana Joseph chire na se to omumi ani nyina dae no na baako de ye nansa ye be pega na gina ba bia na o gina na baako so de ye nansa ye be fa no akosen no nti edi nansa pepepe ne ye be fa omukoye to omukoye no baako no ko gina ne gina bia baako no so ye sen no ekun na bibia Joseph kan wa hanso mi fe se o kan ma me verse 14 ho
verse
14
nanso se eye a kan me na se esi uyi a ye means adoye
we o ka kire dia o koye na dwuma ne mmom nya dia ye kokunu no o ka kye nsa hyeni se e be ma no so agyina ba bia na o gyina nanso aya kan me if it's a harmy way me nya boni ye via me ni etome na se obi su bi asem atome so ene ma ba be pia nti se urade aye wadom na ye ba be fawa ko gina ba bi a wo gina aya kai me enye ni bona betumi akai o
dabi
enye ni pa na betumi aboa o woni ni pa kasa wi aya abompa ye ni pa betumi akan se me yesa de o ama ofiri ni tirim enso beduru ho no ontumi nye ma o adan uji ni pa di dudu Joseph si won kai no na nka wo se Joseph bona mpa ye o yi na ni kura ono so ekoye no wan kai wo de hwe ye hwe 23 no ye hwe verse 23 no
Verse 23. Now, so in such a for penny, no, Ankai Yosef. Na ne will free no.
Oh, nipa de nipa ne hwan. Anka sɛ mo yɔ kan ya na ɔkɔ yɛ. Anti yɛkɔpɛ gya ne gya ne dabre. Ko sɛ ka, ei nana, da ye we. Yɛ kan no bi kye yase yo. Ɔkɔ yɛ, ɔsɛ wo ankai no. Anti kan hu sɛ Nyankopɔn ne betumi akai.
Amen.
Wa kai Rahel da. Wakai Elizabeth da. Nipa bi wo Bible mu a wakai wo mu da. Emrempo a asem ba ye. Na nka Lot ho a kire no, okai Abraham.
Amen.
Eniti ono okai nipa. Enye nipa na kai nipa. Okai sep nsahyeni ni kai no. Nanso wan kai no. So she 41 wa. 41. Mhm.
Verse 1.
Now, Father Suma, my walk of Yusuf, na we are in time, you know, okay, free one, one, a day, and any son, you're more pain for any answer for any idea, which I say. Or soon, I had that one, I do me, you know, I did, you know, okay, now, banana, who you're a jiran. Oh, dear, oh, yeah, to a fray woman, bet me a chair, Diana, say, or be unto me, and chassis. A horn, son, I brand you, we can't say what kind, name from so.
Omo efiase no mo sundai na de ochire o mu ase no okan pese o ba won kai nti san nipa no betumi a chira ase nti wo ka sa no na 14 o se na ere o se na Father Suma ma wo ko free Joseph na wo ye ntem eyi no free efiase ho na brand new ya na Joseph akoshe efiase na so aduru se nyankopon animo nyam edadi
Enti ye suma isa ye unko free Joseph emfri efiase ho baby a wo she bia ka wa koma to ye
amen
nyankopon ebe chio
amen
obi yi wo free baby a wo she
amen
enye ne ene oye nyankopon oye titi nyankopon enye ne ene ode ye o
Jesus
oni o mama nipa bebre enti so wa ya ma Joseph wa won so mure be so ama na yi wo free baby a wo she obi yi wo free ho on she ho saada anti min to aso o ma yeko yi Joseph yan to aso
na o yi ni timi na osachira na taade
ye yi ni timi ma no na yesesa ataade e hye no
na oba
sa afia se ataade no yesesa no
yesu di
ani ngwasi ataade e hye entuma bi e fura wo ah egu animo ase ema nipa emmo dimpa ema wo so nya ahoto Wouldn't ya but to yemu? A dear be a woman, a drum rabbi, my ye Joseph dia, a radi bema won so dear nephew.
Amen.
Obey to me, a ye. Obey the son. Patch out to us.
Now, Pharaoh catcher Yusuf said, my son die, and so obey any ho out to me, I say. Now, one matter won't can say, what did die out to me, a chassis? Now, Yusuf, what Pharaoh said. Eni mi fam nemum onyankopon na onfa emuaye pa ema faro
mo to asumaye
na faro kachre Yosef se medaye mu no hwe na mejina subonten na nsunua na hwe enantwi enso a wonhu etia wonhu no na wonhu eye fefri nsu no mu ba bedidi wowre ho na hwe And then pee and so for front and so are. Why, Kenya?
Me Pacho, now all can't die any dear Chase Joseph. Nanyan Coupon, or Tumia Dianina, and Emma Joseph Nyansa, and a chair or Hino Diana
see.
So free a honum now. Me Pacho, what kind a 14?
What kind 14?
What kind 14? Other kind 36, mammy, never sound could be full.
Verse 36. Na aye eduane a wakura ama asase no de asie mfinhia so kom a
ebe ba mo se no mo chire fero de eba no no wo chire ne dia e wo se oyee ɔkyerɛ ne deɛ ɔso ɔyɛ nti Pharaoh nso ɛka sɛ ɛne ɔno a bakyɛ wode ɛkan ayi 41 37 ma mehwɛ
37 ɔ sɛ na nsɛm no sɔ Pharaoh de ne nkoa nyinaa
ni ɔkyerɛ deɛ ɔsɛ Pharaoh yɛ no saa mfie nso aduane ne mfie nso ɛkɔm no Pharaoh ne ne nkurɔfoɔ ɔm ani gye ho ɔka sɛ Pharaoh hwehwɛ obi nyansani bi ma ne nyɛ saa deɛ no na ɔm ani gye deɛ ɔkan no ɛne nti no
Na Pharaoh ka kyerɛ ne nkoa sɛ yɛbɛtumi anya obi onipa bi a ɔte sɛ oyi a Nyankopɔn honhom ɛwɔ ne mu yi
wate ɔse Pharaoh ka kyerɛ ne nkoa sɛ nti ɔmbɛtumi anya nipa bi a ɔte sɛ Nyankopɔn honhom ɛwɔ ne mu a ɔbɛtumi ayɛ dea saa nipa wei ɛka no ɛyɛ asɛm a ɛmu yɛ du
amen
Nyankopɔn honhom no ma ne kwan wɔ wo mu a na woma kwan wɔ wo mu a ɛtumi yɛ nneɔma bebree wohwɛ a sɛne ɛsi yɛyɛ no ɛba sɛ ɛwɔ sɛ yɛde ɔno ankasa yɛ dɛn ɛyɛ saa adwuma no nti Joseph nsa ka n'ahenni no deɛ awurade ɛka ho asɛm kyerɛ no no ne nsa kan ɔhene no ɔse mene Pharaoh sɛ wano asɛm obiara ntumi nsan ho ɔkeka nsɛm akaseɛ to Joseph so yɛ time nti na metwitwa so na afei Joseph fiti aseɛ ɛyɛ adwuma a ɔka ho asɛm ɛde kyerɛ ɔhene yɛ mmerɛ ko da foforɔ bɛtumi atoa so na wohwɛ a Joseph nuanom no na ɔmu ɛyɛ ɔmu yɛ sɛ ɔmbɛkoto no ɔmu koto na ɔkaeɛ no ɔso daeɛ no mmienu nanso ɔmu koto more than two sɛ yɛsɛ toa so da foforɔ a wode wobɛhu ɔmu koto no more than two na deɛ yɛyi afiri asɛm wɔ mu ne sɛ na Joseph yie yɔ no awurade bɛkɔ akɔyi wɔ prison hɔ ɔwɔ Potiphar fie a anka Pharaoh nim no nti ka asɛm bi ɛba sɛ yɛaka wɔnya biribia mfiri no hɔ ɛno nti baabi biara wo nenam biribi a ɛrekɔ so ɛma wo su ɛma wodi awerɛhoɔ ɛma wo tete awurade wɔ biribi wɔ mu ma ɛna na meka no ɔkɔpie prison n'ahenniɛ nso yɛ dɛn ɛkɔpie wɔ hɔ nti wo nso sɛdeɛ te bia no Nyankopɔn ɔbɛhyɛ wɔ animuonyam
amen
deɛ wɔn bia ɔbɛhyɛ wɔ animuonyam
amen
animuonyam ne bɛpie deɛ wɔka afa ho bɛbɛm
baabi
ɔpɛ sɛ ɔde wo gyina ɔde wo bɛgyina ho na ɔpɛ sɛ ɔpɛgya Joseph na nka ɔmu kaa sɛ ɔmu tɔn no wiasa ɔkɔyɛ akoa wɔ Potiphar hɔ ne yere so kɔdi nturɔ yɛde no kɔto prison na ɔno so nim sɛ asa nanso Nyankopɔn yɛ yɛ a ɛkɔyii ne pie yɛ ɛbɛdi tumi Pharaoh nko ara na ne kyɛn no na ɔkyɛn Potiphar ɛne ti Nyankopɔn te ase deɛ ɔwɔ ma wo na ɛwɔ sɛ bɛm yi wakoma firi nneɔma bi a ɛde awerɛhoɔ ɛne ateteɛ ɛde brɛw so yɛfiri so na hwɛ Nyankopɔn woamfa biribi mu a biribi ma wo wamfa biribi mu a biribi ma nti deɛ wonam no ɛde animuonyam bi bɛbrɛw na woanhwɛ yɛ na woprɛ ho a na wɔkɔ sɛe ade papa ka Joseph prɛ ne ho akɔ sɛe ade papa ɛno nti wo nso yɛwoadwene sɛ wo nso wobɛtena deɛ Nyankopɔn de woatena deɛ wɔka bi a wobɛdi so na wobɛhu nyankopɔn animuonyam pɛ sɛ yɛsɔre gyina hɔ pɛ sɛ yɛsɔre gyina hɔ ɛdi kan ɔse yɛka yɛbɔne kyerɛ no a ɛnɛ ɛyɛ mpa yɛ o te na asɛm no mɛtwitwatwitwa so koraa mafa time ne bebree ɔse yɛka yɛbɔne kyerɛ no a ɛno kwafɔ ntinini sɛ ɔde yɛbɔne bɛkyɛ yɛ na woateɛ ho afi deɛ ntene ho ɛbia wontumi biribia wonam mu no ɛno nti ɛma wotumi yɛ bɔne de ti awurade ɛne awurade nkasa ka biribi kyerɛ no ka biribi kyerɛ no
ka biribi kyerɛ nokaibikyerɛnoɔ
di ma fo ya pan kɛse ɛnɛ anapɛ wo ma yɛba w'anim ɔde bɔne kyɛ gya woasɛm so ama yɛate asɛ sɛ yɛpɛ mu ka yɛ bɔne a
wɔwurade afei to nsa frɛ yesu kristo sɛ ɔmɛkyerɛ wakoma mu na woatumi anante sɛdeɛ awurade pɛ na de wo asi yie wɔ asase so na deɛdi akyɛ so wanya baabi pa ka wɔbɔne to nsa frɛ yesu sɛ
ɔmɛtoaɛ sɛ wɔawurade a wotumi adeɛ yinayɛ sɛdeɛ paul sɛ ɔtumi adeɛ nyina yɛ sa wo kristo a wohyɛ ne den ɛnɛ anapɛ wie awurade bɛhyɛ wo ma den na yɛntumi nante ɛwɔ tenene mu na ɛnimuonyam a wo
awuradeɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ wona wo ma ya do ma edidi boni so
amen
enu ti ma wo ma do
yes
ye no akasa no pei ye fi boni akwan bi aso na fa ye gina ba bi aso di
yes
o Jesus Christo di
amen
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 afi ye be bom pae ye be bom pae sanka Joseph am fa sa kwan ho wan so a anka nani mo nyam no amma prison ho no koso da ye ma Pharaoh nyan se obetumi a chire ne da yase enti bi bia wonnam bia ena me pese wo di anibre e bo wonsem bom paye se urade no akasa de enti odo onnam no o mempie wo Yesu di mu bonsem bom paye 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 kadi awade wo ma Joseph am man na so awade ma ne be enji won so honhum de akuti ani ade nyina wonnim bibi akosu bia wonnim ene wo bon so mabon paye aka tumi bia no atum abre tumi bia se tumi am mani musu tia wo akuti awade papa
ene
woni na nya bon sam na bon paye na
bon sam na bon paye
sai boni fo di ma
ewade yo bon
mani di bia enye fa wo yesu di
wo ni tu wo awade wo press wo ye
no fa di awote Gaya Joseph son ye Awurade nam so sira
amen
Pharaoh die no e ma Joseph free prison by fear
amen
enkofu yi die ye ohini empanfu ye die ye enso ma ye hunu Joseph e wo prison ho
amen
enti die to me di nyoma bebre ba ene ye webo ye nsema bompa ye obo so obo otimi su die na ya asama man obi timi su die o obi kura duane sege ade be chwa dane yarefo daye fun bi awoso daye awoso so edi amane bi bo abrabo so edi oha bi bo abrabo so sa ade be ne nipa woso daye nipa ji wo nsam nipa eye wo bo nsam bo mpaya bibia tuncha and sisaye mra wadi akodi ba bia ene wo sa wo saka daye bia daye bodi bia daye fu bia daye fu bia daye bia enye bia Sir, or da, or best of Diana, no big guitar, dear man, said Johnson, Johnson, Johnson. No, I don't so. Nanny better naked tennis. It's a diamu or Johnson Kettis. When your problem or Johnson Kettis. It's a broke bomb piano. And I do almost sign some buyer so moody at the any bends on Johnson. And now a young couple for Bebuano. And yet, the end of the sheen and him say, not Philip, when you have some. Or the assembly of him fears one in the dear grown weprano. On one in Prakra opera. Ne one tunnel. Oh, ye. Nippon's engine sobium. And to die, you could find your mabby braba. And there were nip rab on pie, wouldn't die also. Ober soon die and no be a no crono. Obey an oil in iron. Obey a cassa, Bommy Bosia. Who sick can a wadji? wo gye mu sika wo nsam sadeɛ enti adeɛ bia wo bɛso daeɛ ehu no bia no bɔ wo nsam na bɔ mpae ɛsi dada bɔ mpae kɔgye wo adeɛ baabi ɛwɔ
Holy Ghost.
Adie bia.
Jesus.
The Lord.
Omo ni wo die si wo. And there's a wo born some bomb pa.
Yes.
I was say ko ba bi omo.
Amen.
Eji wa de kro no bra wo.
Yes.
Jesus Christ di. Ba on some na bomb pa.
I'm gonna go
I was a radio show. To you, Nafi, young way, and quiet. Oye mi cha me kata bo o yes oye mi cha me kata bo oye ma ho oye mu o bo afu would it to me fritity and then so would do to me? Ya bumpire or yes with him. Ya bumpire or yes with him.
Amen.
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 How are you to me? And I won't pay. That you cheat to me. You cheat to me. You cheat to me.
You
cheat to me.
You
cheat to me. You
cheat to me.
You cheat to me. You cheat to me.
You cheat to me.
You cheat to me.
You cheat to
me. You cheat to me.
You cheat to
me. You cheat to
me.
You cheat to me.
You cheat
to me. You cheat to
me. You cheat to me.
You cheat to
me. You cheat to We take it in the name of Jesus.
But ye and one.
Well, yes, you do.
Yeah, yeah, Gina Hangina. I'm crank. Well,
yes, you
do.
Yes, Lord.
And Jabayo.
Well, yes, you do.
Bayo.
Yes, you do.
Bayo. I need Bayo. I need Bayo.
Yes, you do.
I need Bayo.
Yes, you do.
I need Bayo.
Yes, you do.
I need Bayo.
Well, yes, you do.
I
need Bayo.
I am my dear Yura. I am for your new consent. You want one dear. You would go to me. You see, no, you're not. Put to me at the end in I. 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 And never shall ma. And never shall ma. And never young madam. And never young madam. And never young madam. And never wauma. And never wauma. And never wauma. Said to me be.
Well, yes, to them.
And will be how we are.
Yes, to them.
Let your children.
Well, yes, to them.
Your brothers.
Well, yes. Yes, you do.
Say to me, we are.
Yes,
say to my dear.
Yes,
O Casa.
Yes,
O being come.
Amen.
And into a hina casa.
Yes,
Aja casa.
Yes,
O now casa.
Amen.
Napua sorti.
Yes, Lord.
A yeti.
Yes,
say a sorti. Say a day.
Yes,
and now Coso.
Jesus.
O Mabra Boma.
Yes,
and a casa.
Amen.
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 O yes, to him.
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 Amen.
Me do him.
Yes, Lord.
Edo yam.
Yes, Lord.
Edo yam.
O yes, to him.
Edo yam.
O yes, to him.
Edo yam.
O yes, to
him.
Yes.
Yen him do to me.
Yes, Lord.
And into your duty.
Amen.
Yen misa word.
Yes, to him.
Abe shey.
Jesus.
Abe yen sanchani.
Yes, Lord.
Oh ya bravo.
Yes.
Oh humani honam.
Jesus.
Yen him.
Yes.
Sebi bi nyo yona.
Jesus.
And ne.
Yes.
Abe shauma.
Amen.
And no abe shauma. And no abe shoma.
Amen.
And no abe shoma.
Amen.
Kasa ma enye yo.
Kasa
ma enye ya.
Jesus. Ma enye kwa. Kasa ma enye yo.
Kasa ma enye yo.
Amen.
Awaria enko ye awari mani koyi.
Yes.
Odokuru ye nti ase ye yo etaware for us.
Amen.
Ewurade mi ebiye kwai.
Amen.
So be pen once. So no ware wo. E to ma ware a. Ye dije kunu so. Ye dije kunu so.
Yes. 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 Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ma bibia nye foforo.
Amen.
Na ye hunse wo nyankopon wae.
Yes.
Adanse akese akese akese. Fa bedumi.
Amen.
Boni fo kasa ma ye ntio.
Oh no.
Ye nka de wo wae ama. Na wae de e chen so so de aka. yenimse wotumi ade nyina ye empati wo de ye twhe bonifo je se yenya kwa esan accident sam plane crash ade bia moto ye de kopem bicycle ye nam kwan ho ka beto ahye ye so ka ne ye betena mo ye nkunu num betena mo ye ma betena mo se ye ma de ye adwuma bibi bia awurade nan kasa won san to ye so o ban bo ye kese ma bibi ankoye ma bibi ankoye ma bibi ankoye hwe ye so wo de ye betwa afi no.
Yes.
Now they are to us. When you phone Susu Yadia, and Yakwa, Nisha, yeah, and to me, Yajuma, your planning, no, yes, you break it, break it, yes, you get jury, yes, you get sign on, and Yapia, our money is Susu, and Yakwa, and Yakwa, and Yakwa, and Yakwa, and so would you, my dear, Yaria would do, yet you chum, yet you chum, your more planning, Afin Omobato, and Yajuma, and Yajuma. And Yajuma, and call Moho, and sign a chile, and call Moho, Bibi Biara, O Maka, and Yatu Bia, O Tia would be so. Get the Mawam, yes, Sudim, and the Mawam, yes, Sudim, get the Mawam, yes, Sudim, get the Mawam, yes, Sudim, yes, Sanchez say, be your master,
yes, Lord.
You mutia from Bia, et you, Cha,
yes,
Lord,
yes, Christodi,
yes.
Mine is ye. On yami mind you. Mind ya, ye. Then I'm here, yes, I
won't. Yes, I
won't.
Tier 4, dear Mary Maho Kayan, dear Bidri. Now, in short, Bibri, so yam, re, etien, yamia, sema, efrin, Bishop, maybe so poquatimai. I order a sapphire friend, able God Believers Assembly. I ever uncry a brick my farmer will call by. So, person only Bishop Kasa, who bets me and your WhatsApp call so. I was a number iso 0243 983364. 0243 983364. Now just send Nenso for a free day no toha, Nitsi Nyamia Sim Kwa, or de Befana Kwa so a brain. Nyamin Shrow Sawti.